Wastahili ibada zetu, hivi leo tuko hapa kukuabudu e mfalme. Twaungana na makerubi, twalinua jina lako, sifa zote ni zako Baba. Father, come and take your place.
We are here to worship you, Yahweh, Yahweh. We are here to worship you, Father, come and take your place. We are here to worship you, Yahweh.
Takatifu ni wewe Bwana, twakuinua twakuabudu. Father, come and take your place. Ulinganishwi na chochote, umejivika utukufu. Uliye mwanzo tena mwisho, Father, come and take your place.
We are here to worship you, Yahweh, Yahweh. We are here to worship you, Father, come and take your place. We are here to worship you, Yahweh, Yahweh. We are here to worship you, Father, come and take your place.